yewtere sukaaɓe malfu
bamo ko ɗo yimotoɓo hewɓe defu kay holliti na beltani heeƴo jandeji mabɓe ɗi hikka mimi hawruti ɓe kay cuuɗale fewi embere mabɓe
même dans les divorces surveillés on
fay li ko wiyete divorce surveillé komi totete liston ngaji ɗi min jaayi min lamdete hikka liston ngaji kewɗi ittama batte tadefi ɗi ñokko vide sawbi sugol amin kay yo sor min landama le imu defo jande nde min gaɗa le classe amen ka ɗum fo tawde kay miɗi landini enen paama sanne kala komin janguina ka minen caggal seeɗa eɗe wembi saabi wattuji imuji ɗi sartama nde mila wide heeƴo jande hikka tiiɗi sanne defo dunno newatako saabi min janggay no fewiri jandeji amen ɗi foof musidɗo amen darde min wardi fay ñande alam saabi wattu mo heddi heewa sanne ɗum kay waɗan boɗe am foof yo alam ne heeɓa defo o min kay jaayi heeƴo jande mo tampini kan sanne wakkati joni o ne faama sanne kala ko mi janguina ko taade foof min gala e kabaru muɗum to gawo toon suka jokkole mo duuɓi sappo e ɗiɗi masin bindirama malfal ñande asabara ƴaɓɓide nde wonande jon en kaɓar reɗi noon mbaddi ɓe motu e wi kabaruji toon ɗi warama batte appareil mo o jogui noon ɗum waɗiɗi dende septeme quartier hakkude IFM e kañe kap gawo horgol fuɗɗama yalla golluɓe ɗum ɓe nanata e juuɗe laamu to masna toon suka mo duuɓi sappo e ɗiɗi tew muɗum yitama le maayo ngo ñande asabara ƴaɓɓide nde paɗe ɗe o ɓuri noon ɗumno jiitama dande maayo ngo ko laamu ko ɓe humpita ko ɓe gari toon tawi kadi kabaru o fadde mabɓe tottude tewu suka o saraɓe makko horgol fuɗɗama yalla kabaru muɗum na ɓeyda famede ɗum timmita yettu meɗen sukaɓe tous les enfants du Mali on jarama e heɗade yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mali fu wonno